sabi boge nanga maluaji wekeweze bamanyo wa imiri demu ula mubu awe ngatebako maa kugenda maluaji ogoka wabula bagende nyumbalo iwoe mwoyo omoli awo bayi nzo kubawonya endwadde ezita la vika choka ngaziri kumioyo jawe vika jeno wesaze kulewe Kampala Monsenyere Dr. Roger Susan Mukasa Kabuye minogyo naya abiyogedde ngariye sigamia kurunaku olaba antuwa lwadde choka nga abamu tiwama nyiti na lwadde wa lwadde
ebisele visingo vunji omundu okuto mulala asoka kufuna busumu nebukula era nebukwera mukutta ebintu bingi bibeera mu bwongo bwaffe nga bibi Yesu ayagala tulwanyise endowooza embi n'emitima emibi ku balala Yesu atulaga nti ekikulu si ekyo kitulaga kungulu naye ekyo ekituli munda omuntu ayinza okusekera kungulu naye nga munda takuliiko tubeere beerufu nga kyetwogera ne kyetulaga kungulu era kyetutegeeza omukama olwaleero tumusabe atuwe emitima emirongoofu ebirowoozo ebirungi ebigambo eby'amazima n'ebikolwa ebituufu
n'asoma obubaka bw'omutukuvu Papa Leo ng'asaba buli muntu okuwaayo akadde okufa ku balala naddala abalwadde kubanga tewali atasobola kufa oba kulwala
ebbaluwa eno etuwa ebyokwebuulirirako tusabe ekisooka Papa agambye ekirabo ky'okusiikana abalwadde nga tubeerawo ate nga tuli kumpi nabo Papa yagambye nti tuli mu nsi eno ey'okukola ebintu bingi nnyo n'okupakuka naye tusabibwa okubeera ng'omusamaliya omulungi yasazaamu olugendo lwe n'awaayo obudde bwe okubeerawo okubeera n'omusajja oli eyagwa mu batemu Papa atujjukiza okubeera okumpi n'abalwadde ate tufiireyo ddala ku bo ekyokubiri Papa agambye okugabana obutume bw'okufa ku balwadde era Papa atusaba n'abalala tubayingize butume buno obw'okulabirira abalwadde ng'omusamaliya bwe yayingizaamu omwami oli nnyini nyumba gye yamutwala okumujjanjaba
bino byonna bibadde ku lutikko e Lubaga. Oluvannyuma lwa minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza Maama Janet Kata Museveni awamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB okufulumya ebyo ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna ebyatuula omwaka oguwedde bo abakulu b'amasomero abakoze obulungi n'okutuusa olunaku olwaleero bakyacyacyanca nga bagamba nti ebibuuzo bino byabatambulidde bulungi abasasi baffe batalaaze amasomero agatali gamu okuzuula oba enteekateeka eno abayizi baagiganyuddwamu era ne batuuka ku ssomero erya Brixton High School eryewattuba akudde essomero lino Namulondo Jazira Namakula n'alambuulira ebyo byonna ebibayiseemu wabula ng'akulembeza Sanyu Jereere.
Namulondo Jazira Namakula head teacher wano ku Brixton Senior Secondary School Wattuba mpozi era nga bulijjo tuli basanyufu n'okumulundi guno kuba abaana baffe baayitidde ddala bulungi nnyo kuba bonna twebaza Katonda nti bonna bali mu result 1 ne performance yabwe yabayedde ddala nnungi nnyo kulola abaana baffe bafunye A, B na C so tweyongera okwebaza Allah ku kino kyatutuusizzaako ne twebaza abazadde baffe bonna abatuwa abaana banaye tukwebaza nnyo mwebale twesigisa abaana bammwe era tubakakasa nti tujja kubasomeseza ddala babeere successful mu bulamu buno obw'ensi.
Omu ku bayizi masomero lino Naiga Shadia n'atendereza nnyo abasomesa olw'omulimu gwe baakoze.
Nadde nsomera ku Brixton Senior Secondary School Wattuba era nga nayise bulungi nafunye etaano ne B nya era ngenda kweyongerayo ku advanced level ku senior 5 obubaka bwe mbawa nga abasomesa bange kubeera be bansisiza ne baana ab'ennya babateremu effort enyi gye baatuwadde kusenga wange omulungi ng'era ye mwebaliza ddala Hajjat Nnabuuso Nusula Nnaalongo era nga ye ampeeredde kuva siniya 1 mpaka we mmaze o level era nga mwebaza ngera nkakasa nti n'ekyo singenda kukola nga bwe nkoze o level.
Ate ku ssomero erya Unity High School eryewattuba omukulu Richard Tusiime Kanyomozi naye agambye nti ensoma empya oba giyite ya New Curriculum gyagasa eggwanga lino.
Nya Richard Kansiime Kanyomozi proprietor mu luzungu owa Unity High School tuli basanyufu okuba nti abaana baffe bayise bonna mu grade ezaze mu result 1 twakola weewaawo abaana nkaaga era bonna bagidde mu result 1 era twebaza abazadde baffe
abatu wanirida abatu vele dewo mumbera zona mbwavu mbugaga ne batu vele wone batu sabusogoro kusasulira abana school fees
binobio namu nafe shamim ya vitole tede.